goobaha timajirayaasha waa goobaha ugu badan ee bulsho kala duwan ay ku kulanto. Waa goob uu ka fidi karo cudurada la kala qaada ee ka dhasha nadaafadarada. Qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar ayaa ka hadlay arrinkan.
Dhalinyarada timajirista ka shaqeeya waa dhawaada khibrad waaye, laakiin inkastoo aan ognahay tinta halista ay leedahay iyada naftirkeeda aan ognahay, haddana ayaga naftirkooda waxaan leeyahay xirfad oo noloshooda ay ku hormari karaan. Waa ilaahay nin walba xirfadu ku manaystay, marka alxamdulillah xirfadu ilaahay ku manaystay waa taas. Laakiin ayagana inay ka fikiraan halista kaga imaan karta, ilaan tin waa la yaqaana waxa ay ka kooban tahay, kuna dadaalaan marka ay tinta jaraan meelaha aan biniaadamka uusan ka dhabin ama xayawaanka uusan ka dhabin in ay geeyaan. Waxaad arkaysaa timajirada qaarkood iyadoo tintii shal lagu jaray ay wada dhex taallo, marka taas nadaafad ahaana deegaankana uma fiicno, dadka soomaaliyeedna uma fiicno. Ninka saacaddaas oo kursiga ku fadhiisanaya tinta loo jarahayna uma wanaagsana, iyadoo kursiga wada tin u yahayna uma wanaagsana. Marka si horumar loo gaaro, iyaga naftirkooda xifradu ilaahay ku manaystay ay tahay in haddayna ay ka bilaa ay deegaanka wasakhowgiisa ay ilaaliyaan, iyaga naftirkoodana waa arrin aad iyo aad u muhiimsan, maadaama ilaahay xirfadooda ka dhigay.